barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa shaaciyay in dhawaan ay bilaabi doonaan barnaamijka cunnasiinta ardayda kaasoo horay u ballan qaaday intii uu ku guda jiray ololaha doorashada. Barnaamijkan ayaa ah mid cunno lacag la'aan ah ay ku helayaan ardayda wax ka barata iskuulaadka hoostaga dowladda Kenya. Xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada ismaamulka Nairobi Ahmed Maxamed Cabdi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay barnaamijkan iyo sida loo gaarsiinayo ardayda caasimada.
Nairobi sidaad ogtahay maxay qabtaa 17 subcounties, marka iskuulaha ku yaalaan 17 subcounties ki ayaa laga dhisayaa kitchen, central kitchen, jika weyn oo caruurta meel cuntada lagu kariyo, sida loogu ka marka cuntada marka meesha lagu kariyo ayaa la safrini, maxaa la geynay iskuulaha ku yaalaan 17 subcounties ka ama Nairobi County ku yaalaan. Iskuulahana waa public schools, ayaa caruurta ku jiraan ayaa cuntada lagu siinayaa.
Barnaamijka cunnasiinta ardada ayuu Axmed sheegay kaliya in loogu talagalay ardada wax ka barata iskuulaadka dowladda, balse maamulka gobolka uu isku dayi doono in iskuulaadka kale laftooda la gaarsiiyo marka la sharciyeeyo.
Barnaamij oo waxaa jira oo hadda aan ku tala jirno iyadana sidii aan arrimahan, because this is a project aan ka bilaabnay, hadda tan waa public schools. Sidaad ogtahay maxaa jiraan abed school, iskuulo la dhaho oo informal settlements ka ku yaalaan oo caruur aad u badan ku jiraan. Tii ayaan ayadana ku fikirayna sida caruurta socotada lagu siin lahay, waayo laakiin dhibaato badan ayaa iska jiraan, waayo iskuulahaas iskuulla sharciyeysan ma aha.
Xogayaha waxbarashada ismaamulka Nairobi ayaa waxa uu tilmaamay in barnaamijkan uu taageeray madaxweynaha dalka Kenya William Ruto, isla markaana uu socon doono muddo 5 sano ah.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu socdo muddo la soo koobi karna hadda 5 sano uu gabana ku jiro way soconaysaa. Waxaana rajeynaynaa oo 5 sano soo socoto gabanarka hadduu kusoo noqdo iyadana way soconaysaa insha Allah. Marka fikrad aada u weyn waaye mid la launch, markii la launch gareynay hataa madaxweynaha ayaa joogay Rusambo Primary School adho ayaa lagu launch gareeyay, una ballan qaaday madaxweynaha naftiisa inuu arintan, madaxweynaha wadanka His Excellency William Samoei Ruto, inuu asagana arintan uu tallaabo weyn ama garab weyn u naga siiyey. Waayo hadda maxaad arkaysaa siduu uu markasta u gabarkaynaa His Excellency Sakaja u garab taagan yahay arintan caruurta lagu siinayo cuntada. Was a national government function, laakiin waxaan sameynay waa markii ugu horeysay oo shaqo leedahay national government lagu soo wareejiyo county. Waayo gobolka markuu His Excellency Sakaja markuu arrinta ka sheekeynay waa arrima runtii murugo weyn keenayso. Waxa arkaysa Nairobi wadamaha kale kamid ma aha. Mida ugu hore gaajada ka jirto Nairobi, maxaa arkaysa Nairobi adigoo gaajaysan oo gaajo ku saxanaysa jiraankaada inuu celebrate gareyn oo party leeyahay. Laakiin markaad fiiriso countiyaasha kale waa dhici kartaa in wax laisla qaybsado oo wax saas, laakiin Nairobi taas kama jirto. Marka taas ayaa ku aliftay gobolka inuu arintan uu aada xoog u siiyo, uuna dhaho tan waa arrin hurgali heelgeli doonto insha Allah.
Qamiistii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Kenya ay diiday inay soo saarto amar lagu joojinayo barnaamijka cunnasiinta oo bilaabay barasaabka ismaamulka Nairobi, kaasoo dacwad ka dhanahay ka gudbisay agaasimaha isbahaysiga daryeelka uwadka Janet Okuwa oo ku doodaysay in howshan fulinteeda uusan iska lahayn maamulka gobolka. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.